Muziki na ujumbe. Ndivyo unavyoweza kusema ukiangazia namna muziki unavyotumiwa na vijana katika redio ili kuelimisha umma juu ya masuala kadhaa ikiwemo afya, ajira na hata ushiriki wa kundi hilo katika siasa. Kuelekea siku ya redio duniani Februari 13, Rosemary Musumba ameangazia redio katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara na umuhimu wa muziki katika vipindi vya redio hizo kwa vijana. Ungana naye.
Welcome to the Kamba Radio Show, a program which comes to you every Friday on your local radio station Mukken Hour.
Hello and welcome to today's edition of the Voice Radio program.
Vipindi mbalimbali vya vijana.
Nous savons aujourd'hui que 42% des PVVIH.
Kuelekea siku ya redio duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, linaangazia redio za kijamii na namna zinavyomfikia msikilizaji kupitia mada mbalimbali.
Podium pour la jeunesse.
Hapa ni nchini DRC, Radio Mwanda. Afya ndio mada hapa na kujikinga na HIV kunaangaziwa, lakini burudani kwanza.
Let's talk.
Katulavilepo. Natulande.
Katulavilepo.
Ngatuambale.
Hapa ni Zambia, Kushi FM. Mazungumzo ni afya ya uzazi. Mada hapa ni bale kwa wasichana.
Hi, me over.
Hey Doris, how are you?
Mziki muru unasikika huku mtangazaji akisema, hebu tuzungumze. Anaendelea kuelezea namna mwili wa msichana unavyobadilika kutoka kuwa mtoto na kuwa mwanamke.
You are taller and rounder. Through your night dress, you see your breasts are bigger. You don't remember looking like that a few weeks ago. Over a few weeks, you start noticing hair in places where they weren't. Wow.
Midundo kama hii huwavuta vijana kusikiliza.
My eyes were open.
Macho yangu yalifunguliwa na sasa niko kwenye mwangaza naelewa.
Now I'm the light.
Okay, today Uncle Frank, we are looking at the levels of unemployment among Zambian youths in Zambia.
Breeze FM ya Zambia nayo. Hapa wanajadili ukosefu wa ajira. Nako bila burudani ni kama chakula bila chumvi.
So dormant and now we are just roaming around with nothing to do. You leave school, you are a degree holder but you don't find a job. Mm-hmm.
This is the voice of the voiceless. The voice of the voiceless.